Exclusive from zhitspromos.com.
DJ Stana, your favorite club DJ.
Fire, baby.
Katumbua, bolo kasiko no bombari, na iwe na nyumba siwa ma. Manje tafika panondie pa nyumba panga ijani pompi pompi ya panja hii ni mtambo yo yani kila povovara ili na imbwa pango imbwa imuna zina yake ni siku bi ndiye mwine waka nyumba kaja manje salipo aenda kupesa pati ya girlfriend
fire them
Katumbua, agolo kasiko no pambali Na iwe na nyumba siwama Nyongara moja beneka Kufanika kama damu Koku kambisa pambali Etie, etie iwe Kunyumba kwanga baby You are welcome I feel at home Etie, etie iwe Kunyumba kwanga baby
romance
Siniza kutamangira
champion. It's me, Urino. One in a million, you are my pillow. I am your champion. It's me, Urino. One in a million, you are my pillow. I am your champion.
Fire, baby.
From zhitspromos.com.